kama Ivan. Bano bagambe vampitani.
This is DJ Silla.
Producer atine demo wawe vamo sikulu nenyani. Anyo school kids zima. Basaja twa tuonde rafe kusima. Kama Ivan. Anayinuka.